kare na kumitinga Nimisu wa wanchajinga Tuna kanze chukulu zinga Mwana gwenjo ya kukisinga Wankona kona Weyamzi jema lega Wampunza unza Waliombo vyo mtwe Nemoni kolota msigara mkwe kute Walai neweni tonya nisigara mkwe kute Wankula kareja Masimu muka Nempeo mpulireja Chovola nekereleja Olimulunji baba Woli ranyo mufana nyatanaba Nena kugamba kone baba Uwombu zotulonga kawa Oli nenderi jonyo nyogera Natesi na mikono jo Nalulunji duwa ingula Baize shiba mkwano go Wankona kona Weyanzi jema lega Alo wampunza unza Waliombo kyo mtwe Alo Nemoni kolota msigara mkwe kute Walai neweni tonya nisigara mkwe kuteze Wafuka kamere kange kufunge toja Toja Wafuka chilwa tenkula ide tota Zonde muna mutao Mkulo kotela mufeso Akukwata kukunya nako Ulinama nyigeti sao From my town to downtown I'ma take you to my love zone You're inside me, you're my bones Kukara kusima kwa you're my ringtone Wankona kona Weyanzi jema viga Wampunza unza Waliombo kyo mtwe Nemoni kolota msigara mkwe kute Walai neweni tonya nisigara mkwe Kona, we amzi jema vika Alo, wampunza unza Waliombo kyo mtwe Alo, neboli kolota msigara mkwe kute Walai newe nitonya nisigara mkwe kute Music at ninjaphoenix.com